Tiɲɛ dɔ ye bɔlɔlɔ tigilakaw bali ka se ka an ka sɛrifisi sɔrɔ, nka a fiɲɛ fɛɛrɛ sɔrɔla a la sisan. Nka an y'an teliya ka fɛɛrɛ sɔrɔ a fiɲɛ la, ani mɔgɔ fɛn fɛn degura a sababuya la, an bɛ hakɛto ɲini k'u fɛ. Ni laseli kɛra u ka kulu kuma latɛmɛla fɛ, ni o ye Andy Stone, u ka X kan, ni a tɔgɔ kɔrɔ ye ko Twitter. A ka dɔgɔ ni ɛri kelen, u sɔnna a ma k'a fɔ ko ni fiɲɛ in tun nana. U ka down detector ni ale de bɛ gɛlɛyaw k'olu sɛgɛsɛgɛ u ka bɔlɔlɔsiraw kan. Ale ye hakililasɔmini 180,000 de sɔrɔ ka bɔ bɔlɔlɔ tigila mɔgɔ minnu bɛ taa bɔlɔlɔ sanfɛla la, kɛrɛnkɛrɛnnenya Facebook duniya kɔnɔna la. Instagram ta taara fo mɔgɔ 192,000 tileganfɛla la, tɛmɛnen ni sanga 7:30 ye. An b'a kalama k'a fɔ ko gɛlɛya dɔ tun bɛ ka se ka i sɔrɔ Facebook kan. An ka dɔnnikɛla, an ka ingénieur, olu y'a lajɛ o yɔrɔ bɛɛ yasa u bɛ se ka nin gɛlɛya in furakɛ cogoya min na. Ni laseli kɛra nin kulu in fɛ ni ale bɛ Californie, u ka site web kan, u y'a jira k'a fɔ gɛlɛya ninnu tun nɔrɔlen don baara yɛrɛ kɛ cogoya kan. A bɛ mɔgɔ 4,000,000,000 murumuru bɔ a dɔgɔyalen minnu bɛ nin bɔlɔlɔsira ninnu kan, Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp kalo kalo.